9flavor.com.
Yeah, the new vision of Monze.
It's made on it.
Ladies and gentlemen, Dos the Alas in the building.
Mr. Memo Tick, Trex Dubs, hey. No flop department.
Nisia tu, nisia tu. Mapondo we mupenda kuma bazi valikunga. Tuzi vela ukingi bela pa nisia tu.
Seti na kwedi sana na Mike Munga crew, yeah.
Nisia tu, nisia tu. Mapondo we mupenda kuma bazi valikunga. Tuzi vela ukingi bela pa nisia tu. Seti na kwedi sana na Mike Munga crew, yeah. Nisia tu, nisia tu. Balapa we mkama ni wakari valiku. Nipasi le chipiti, let me show you what I do. Gatuka mandi we shikari in a times two. Nisia tu. Inisia tu, tika kumana mbutu nga jemo oru tu. Tuka tuti mashu zoro ni chose mole shu.
I'll do everything faka chai get you. Sia tu,
sia tu, wakala pa waliku. If you can beat us, bela ujoine crew. Wakati wona the freeze up umonga ni muju.
Ni malapa ven kudia na manja noti na spoon. Sini chaya 10 vop kuwanga tikelo aliku moon. Siboza ni kakamba there is something coming soon.
Kilibelevo monga bjuda wa muloko. Tivo makuwa paya oros tina fake voko. Yeah.
Wine lapas, teni jindioli njori. Malapa wali kuno ni bapa ya na mufyo.
Zivanga kwa niseba bire tutu. Mwonga vanyoni ndise mameshini. Mwonga muzake wa big poli.
Mapazi yabo yali wiki fulu ni pari goli. Inena tracks tinapwede laka, yeah. Victory.
Ise si big loss. Ndaba tianga mugosi. Opu mapema ya bela ya tracks na doxi.
Nisia tu, inisia tu. Malapa we mkama ni wakari wali ku. Nipasi le chipiti, let me show you what I do. Gatuka mandi we shikari in a times two.
Nisia tu, inisia tu. Mapondo we mupenda kuma bazi valikunga. Tuzi vela ukingi bela pa nisia tu.
I'll do everything faka chai get you. Nisia tu.
Music pa Monze limu mutima ifu nika katoshi. My next big song ni zaimba na toshi. Isewe nangasumu ziba kweti na chokera uku. Bati itana wana wankosi.
Dapa ya beat case apa ni mada. Ndine hip hop president beba sela ni makata. When I'm dropping the bars my fans bali give us it. Kwa munyanga nyo chansi ga musambala mabanzi.
Nisia tu, nisia tu. Mapondo we mupenda kuma bazi bali kunga. Tuzi vela ukingi bela pa nisia tu.
I'll do everything faka chai get you. Nisia tu,
nisia tu, nisia tu. Mapondo we mupenda kuma bazi bali kunga. Tuzi vela ukingi bela pa nisia tu.
I'll do everything faka chai get you. Nisia tu,
nisia tu. Nisia tu, balapa we mkama ni wakari waliku. Nisia tu, nisia tu. Mapondo we mupenda kuma bazi waliku, yeah, yeah. Nisia tu, nisia tu. Tika kumana mbutu nga jemo oru tu. You can't fit my shoes oru ni chose mole shu. I'll do everything faka chai get you. Nisia tu.
9flavor.com.
No flop department.